Lalu felu balem kabin kosku Jesu, babanko su Jesu. Lapo kosheli kotu kona. Ola tu mizo kumizo. Godo mizo mizo kabele lam. Kosu Jesu mizo kumiza baba. Lapo kosheli kona.
Uzube nami kudla etwa njangishongo lutho kubangani bami esikhathi wempumelelo yami nomlomo uyasikhulumela akukho ngakungikufela inkinga ngokukhanya bumnyameni noma ngihambe eduze kwethu uzokufa ngisabe lutho ngoba ngokuphile kufeni asibangi lutho nabinkinga ngisemandleni nami ngifela ukuthi ngiyazaza amandla ami ngifana nenkomo evinjwa nayingane encane inzondo ayikho ngami ngetshisekele ngaphakathi kimi mama lapha kuliwa nami kulwa nempumelelo yami
Jesus, you're my.